mwenye sura ya maokoto, kumpata ni protoko, kamejawa na mateko, ah, kana mateko, na kukuringa kana ringa, kana mamba kitotototo, nizendo mindo napenda, ugonjwa wangu minapenda, kakicheka minalia, jama kana nivutia, mali yangu kijaliwa, minitachanganyikiwa, kakicheka minalia, minalia kana nivutia, mali yangu kijaliwa, minitachanganyikiwa. Nita chivaba, chivaba, oh chivaba. Amina muta chimama, chimama wambuga saba. Wamoto, shibuji chumpaga shingo. Dani dah, mashallah, sakite na kuwa singo. Kakicheka minalia, jama kana nivutia. Mali yangu kijaliwa, minita changanyikiwa. Kakicheka minalia, minalia kana nivutia. Mali yangu kijaliwa, minitachanganyikiwa. Ni mzuri huyu na mpenda huyu huyu. Mali yake ro safio.
Exclusive from SureLoaded.com.